Lukka sura sappo e go'o aya cappande ɗiɗi e jowenayi yaaki cappande tati e ɗiɗi. Yimɓe jamanu kalluɗum nde yimɓe ngaɗi ka moftaaki to Yeesu, o wi'iɓe, yimɓe jamanu ɗum ɓe kalluɓe eɓe ngiɗi holleeki goɗɗum kayɗiniiɗum, amma wala ko ɗum hollata ɓe sei ni ko heɓuno annabi Inuusa. Ko heɓi annabi Inuusa holli yimɓe nine ba Allah liloyimo, non ma ko heɓatayam min ɓi neɗɗo. Ɗum hollay yimɓe jamanu ɗum Allah liloyiyam. Nyalde jaango laamiiɗo leydi fombina debbo ummodoto e yimɓe jamanu ɗum, o holla ko yimɓe jamanu ɗum ngaɗi ɗum wooɗa, ngam kanko o waroyi daga ɓadaaki nanuki faamu annabi Suleymanu, raabo ɓurɗo annabi Suleymanu ɗo. E nyalde jaango yimɓe nine bamaaɓe ummodoto e yimɓe jamanu ɗum, ɓe kolla ko yimɓe jamanu ɗum ngaɗi ɗum wooɗa, ngam kamɓe nde ɓe ndani waaju annabi Inuusa ɓe tuubi, raabo ɓurɗo annabi Inuusa ɗo. Nder aayaaje ɗe en nani Yeesu Almasiihu waato annabi Iisa alayhissalam e tabbitina e njayri fuunanooɓe waaju maako, amma ngani ko loomo ko ngaɗa imaanu e maako, ɓe kalka e nyalde darngal ngam ciya imaanu maɓɓe. Bo nonno nanɗe nder aayaaje ɗe annabi Iisa alayhissalam e nder waaju sei yimɓe ɗuɗɓe ngaɗi ka waroyki to maako, amma annabi Iisa nde e andi ko woni nder ɓerɗe maɓɓe, naa ɓe ngaray ngam ɓe nana waaju maako ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi. Woɓɓe maɓɓe no ngaray tan ngam yi'a kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe o waɗata. Ngam non nder aya cappanɗe ɗiɗi e jowenayi yaaki cappanɗe tati annabi Iisa alayhissalam wi'i, yimɓe jamanu ɗum ɓe kalluɓe eɓe ngiɗi holleeki goɗɗum kayɗiniiɗum, amma wala ko ɗum hollata ɓe sei ni ko heɓuno annabi Inuusa. Ko heɓi annabi Inuusa holli yimɓe nine ba Allah liloyimo, non ma ko heɓatayam min ɓi neɗɗo. Ɗum hollay yimɓe jamanu ɗum Allah liloyiyam. En nani yahudanko'en musamman ma modiɓɓe maɓɓe ngaɗi ka ƴamuki annabi Iisa alayhissalam, o waɗanaɓe goɗɗum fi kayɗiniiɗum, tabbitinay ɗum Allah liloyimo. Ngam non en nani ɗo annabi Iisa alayhissalam wi'iɓe wala goɗɗum fi kayɗiniiɗum ɗum o hollata ɓe sei ni ko heɓuno annabi Inuusa, kanjum ɗum ɗum hollata ɓe ngam ɓe tabbitina wiiki Allah jomiraawo liloyimo. Bandiraaɓe am, ɗume heɓuno annabi Inuusa tabbitinan ɗum yimɓe nine ba Allah jomiraawo liloyimo? Ta yiɗi nana habaru annabi Inuusa sei njanga nder deftere seniinde, nder defte annabo'en, deftere annabi Inuusa nder alkawal kiiɗngal. Ta jangi deftere nden a nanay ko heɓi annabi Inuusa, amma nder rammiɗinki raa ko waɗi e jamanu annabi Inuusa, Allah jomiraawo lili annabi Inuusa o yaha o waajinana yimɓe nine ba ngam ɓe tuuba daga halleende maɓɓe. Amma annabi Inuusa wanyi yaaki, annabi Inuusa yahi natti jirgiyal ndiyam ngam o dogga daga yeeso jomiraawo, amma Allah jomiraawo umminoyi henndu e iyeende cembinde nder ndiyam ɗam haa ɓe ɗaɓɓita halkuki. Diga ɗon wonɓe nder jirgiyal ndiyam ngal ngaɗi kuri'a ngam ɓe keɓta ko fooɗani ɓe torra kam, sei kuri'a yani dow annabi Inuusa. Diga ɗon annabi Inuusa hokki ɓe habaru fuu ko waɗi, nden ɓe ƴamimo to no ɓe ngaɗantamo, sei o wi'iɓe ɓe koccamo ɓe kubina nder ndiyam ɗam. Diga ɗon ɓe kisayi. Non bo ɗum waɗi yimɓe ɓen kocci annabi Inuusa ɓe kubinimo nder ndiyam ɗam, amma Allah jomiraawo nder bawɗe muɗum umri wonga linga moɗi annabi Inuusa. Annabi Inuusa waali balɗe tati nder linga ngan, amma o maayaayi gada balɗe tati sei Allah jomiraawo umri linga ngan yaha tuuta annabi Inuusa to gariiri Nineba. Nden lingu ngun yahi tuuti annabi Inuusa, e non Allah dooli annabi Inuusa yahi waajinani yimɓe gariiri Nineba haa ɓe tuubi daga hakke maɓɓe e halleende maɓɓe. E non Allah hisniriɓe halkaayiɓe ngam ɓe tuubi. Kanjum waɗi annabi Iisa alayhissalam wi'i nder aayaaje ɗen ɗo wiiki, yimɓe jamanu ɗum ɓe kalluɓe eɓe ngiɗi holleeki goɗɗum kayɗiniiɗum, amma wala ko ɗum hollata ɓe sei ni ko heɓuno annabi Inuusa. ko hebi annabi inusa holli yimbe nine ba alla liloyimo non ma ko hebata yam min bi neddo dum holla yimbe jamanu dum alla liloyam gam non bandirabe yam dume alama annabi isa alayhi salam wi hebaymo bo nonno dum hebiri annabi inusa annabi isa alayhi salam do e meta do mayde mudum e ummaaki mudum daga mayde gada balde tati wato bo nonno annabi inusa wadi balde tati der lingu umayayi lingu mun tutoymo e yonki nomma annabi isa alayhi salam mayi do gafangal o uwa der yenande gada balde tati o ummi e yonki gam non bandirabe am fu gadudo imanu e annabi isa alayhi salam mayi ummake gam hakke mudum lalle se ko wala o heba yafu e hakke o bo hisay kita alla gare ka nyalde darangal amma fu ganyudo wada imanu e annabi isa alayhi salam kisno mu alla liloyi lalle se ko wala halka der kita alla bununno yesu almasihu wato annabi isa alayhi salam tabbitini der aya chappande tati ego yaki chappande tati edidi wiki nyalde jango lamido leydi fombina debbo ummodoto e yimbe jamanu dum o holla ko yimbe jamanu dum gadi dum woda gam kanko o waroyi daga badaki nanuki famu annabi suleymanu rabo burdo annabi suleymanu do e nyalde jango yimbe nine babaabe ummodoto e yimbe jamanu dum be kolla ko yimbe jamanu dum gadi dum woda gam kambe de be dani waji annabi inusa be tubi rabo burdo annabi inusa do annabi isa e holla jamanu annabi suleymanu alla jomirawo hokkimo hikima e famu dum ma e jawdi ko risku burna komo e jamanu dum gam no lami do habasha debbo de nani habaru annabi suleymanu e sharengil o jabayi gam non o ummi o yahi urushalima gam o nana o yana gite mako gada o nani hikima ko famdum alla jomirawo hokki annabi suleymanu o teddini alla jomirawo gam dokkal mako to annabi suleymanu ta yidi nana habaru dum sey janga der deftere seninde derew lami be arandewol sura sappo anana e habaru debbo e annabi suleymanu gam non bandirabe am ko annabi isa alayhi salam yidi famen der ayaje de o wi nyalde jango lamido leydi fombina debbo ummodoto e yimbe jamanu dum o holla ko yimbe jamanu dum gadi dum woda gam kanko o waroyi daga badaki nanuki famu annabi suleymanu rabo burdo annabi suleymanu do bandirabe am annabi isa alayhi salam e tabbitina do nyalde darangal ko nyalde jango debbo ummodoto e yimbe jamanu annabi isa alayhi salam holla ko be gadi dum woda gam shiya imanu mabbe do annabi isa alayhi salam gam kanko de onani hikima dum alla jomirawo hokki annabi suleymanu o teddini alla amma kambe be nani annabi isa alayhi salam burda suleymanu teddungal e daraja hikima e famu be gadayi imanu e mako be kolaki alla jomirawo liloyimo gam non alla jomirawo hitoto be nyalde darangal gam shiya imanu mabbe do annabi isa alayhi salam nomma yimbe nine ba ummodoto e yimbe jamanu annabi isa alayhi salam be kolla ko be gadi dum woda gam shiya imanu mabbe do annabi isa alayhi salam gam yimbe nine ba de nani waju annabi inusa be tubi daga hakke mabbe amma yimbe jamanu annabi isa alayhi salam be ganyi holaki mako waduki imanu e mako bandirabe am dum ma e tabbitinana en hande nyalde darangal fu ganyudo wada imanu e yesu almasihu wato annabi isa alayhi salam o halkay der kita alla gam shiya imanu mako do annabi isa alayhi salam gam nun bandirawo am an hettinittodo ta sattin bernde maada ta wartu bo yimbe jamanu annabi isa alayhi salam be shiya imanu ha kalka der kita alla gare ka nyalde darangal wadu imanu e annabi isa alayhi salam mu alla jomirawo lilay der duniyaru ndu mayudo ummi gam hakke maada gam keba yafu e hakke enattuki wuro Alla wato aljanna tisa daga kita Alla garai kan yalde darangal gam wala wangol lawol kisdam fere sai elawol imanu meden do annabi Isa alaihi salam tan kisno mu Alla jomirawo liloi gam nun bandirabe am enen gadube imanu e maide annabi Isa e ummaki mako e mido Alla jomirawo sambidina imanu meden amin alama tabbitinai dum Alla jomirawo liloi annabi Isa alaihi salam gam hisna duniyaru daga hakke woni maide mako e ummaki mako daga maide gada balde tati gam non fu neddo gadudo imanu e dum lalle se ko wala o heba yafu e hakke e kisnam daga kita Alla gare kan yalde darangal amma fu mo wada imanu e maide ummaki annabi Isa alaihi salam to lalle o halka e der kita Alla gam non bandirawo am an hettinittodo emi do Alla jomirawo hokkuma sirru dum der bernde maada amin.